private.
Fox made it.
Nasahau matatizo. When you stand by my side, yan kama paradiso. When you kiss me and hug me, ipakuku kwa kijiko. Nasimama juu chini sikai, ulipo wewe nami nipo. I'm your shadow, baby. Nusu kaputisha palalaza, I don't know what to do. Nakupenda kweli nshali ya life, bakuchola tatu.
Quack, 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 quack.